ntombazane ngitawuvule ungavuli iningi ngantombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala dala ngicela ntombazane ngitawuvule ungavuli iningi ngantombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala.
It's still MK.
Let me out.
How? Guitar to get bigger corn. Lapo now full way a corn. How? I saw this so one a corn.
Let me out.
How? Guitar to get bigger corn. Lapo now full way a corn. How?
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
I saw this so one a corner.
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
We are some teaching order.
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
I saw this so one a corner.
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
We are some teaching order. It's still MK.
Baby,
it's still MK.
Baby, dala ngicela ntombazane ngitawuvule ungavuli iningi ngantombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala dala ngicela ntombazane ngitawuvule ungavuli iningi ngantombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala.
Let me unlock your heart. Let me unlock.